yeah, yeah. I'll take one thing there.
Ila mina mizani wengi toli lakini mimi ndo naona mbali na chemso mziki kwangu safari beat na uwa mara mimi mtu hatari labda wenda wanga ila mina mizani wengi toli lakini mimi ndo naona mbali na chemso mziki kwangu safari beat na uwa mara mimi mtu hatari mimi self made mini makwende champion sempre nifike wasepe teke mini self made mini makmende, hawaniwezi mimi, hawaniwezi mimi.
Bit na uwa na zika na panda maua, luku safira da chafu ni shafua. Tafta kusini na mini kotu kazino na tafta kulia na mina wafagilia.
For you day, every day I'm hustling, stopping not happening, stopping not happening. Me can't stop, me can't stop. For you day, every day I'm hustling. Stopping not happening, stopping not happening. We can't stop, we can't stop.
Sinifinye wrong button, I'm a wrong person. Ukinifika kona kuvuruga na passion. We kuza na mbogi, mina kuza in person. Na watu ambio kasubaru inafuata paso. Tot ni moja na ushanza kusikia udu. Mina piga mzinga flash na naongeza round 2. Asiyesikia la mkuu, uvunji kaguu. Punguza nyege, huyo manzi yako form 2. Uchumi ni mbaya na na spin dinga jinga. Mezi kwa kwa kona na meze meja mizinga. Kadere reverse it, nimecheki mali safi yako na haga massive.
Labda wenda wanga ila mina mizani, wengi toli lakini mi ndo naona mbali. Na chenso mziki kwangu safari, beat na uwa mara mi mtu hatari.
Mini self made, mini makmende, champion sempre, nifike wasepe, teke. Mini self made, mini makmende, hawaniwezi mimi, hawaniwezi mimi.
For you day, every day I'm hustling, stopping not happening, stopping not happening. We can't stop, we can't stop. For you day, every day I'm hustling, stopping not happening, stopping not happening. We can't stop, we can't stop.